na mimi nakubaliana na Pato, hizo barabara zote ametaja, they are in our procurement plan. Zingine, kuna zingine contractor tayari amefika, kuna zingine they have been awarded. Ile tulikubaliana na nyinyi tutatimiza. Unajua tuko na shida vile kiongozi wetu mchungaji alivyosema, tuko na shida kubwa ya watu kulaumiana katika taifa la Kenya. Huyu anataka kulaumu yule, mwingine anataka kulaumu mwingine. That is the society we live in.